Download music on solar-greatsite.net.
Oh baby, wami unduze mwina ngati love yako yasira na nandikale jelu kuri mwina mu mwe munga kale kusintana nechikondi baby chakonda chipililwa cholota zochita undi masule baby kuri mwina mu mwe munga kale kusintana ndipo zochita zako huku mapanga ngati mwina sunesiwa nanga wa you never tell me baby ukabira kwoyenda ndima ziwira kwa anthu wena inandipange bwanji tingokalila drama usiku usana ine baby uma wawantima ndikamaona ezo tell me why you manditunza baby why ngari wapeza wina unene Sindira mela mapala obwela ndiziponga Koma ngariza chita kufika pa undilole baby Usari undizunze undipase matrama ndilole ndiende ine Kuritiku lina mwina zizateka Iwe ndine ndigumbana Baby disi anepwino Tell me why you mandito
Nisama file single muto ndilipa banja Nikule single bed kote muma gona banja Sindi touchi danso azipanga ena aja Uye ye, muta ndipandi depression Depression ye, yeah. Yo daddy Come ask
Tell
the question
Tell me why you mandito onza Baby why
Download music on the solar-greatsite.net.